zetia Orebio vyo kola Nihibi wakola Ibi unikiriza Wasweli kekulu Empatisari osiri rutawa Ese none vijirimu Piona mukama vivyo Yemunyini wakulu Ozimanyomu wendo guaso Ani yari alabye Kuswichi yanjuba Moti omwezi Najinonya yambula Emikono jange jefunya Chokanga tajiri napata Ebi gerebi chambula Chokanga tebiri nanjola Labante miane zibiriza Swichi ya maso yambula Omwana akulira Mulubuto lwanyina Simanyuba magumbage Mukama gatonde wadi Ani yali alabye Kukubo liepewo Bianebio ya biesigarisa Kuchiti wachimudire Kukubwana wayo Enkalozo nwanite Olivia nesi wangula Emiteko jomu bifafa Jote gulute Paka maganze chokukua Sina chiraba Newate yonkusizi Kubanga chukwanite You are the hope and home You are so precious You are so masterful You are so faithful You are so peaceful You are so powerful Mukama, 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 Mukama